mikwano change mukama yebazibu yabataddewo eya mumbo fuko muntu okuba mumange mu lubuto lwe ndabidde bikuno kunsi nze nane mbange yazalwa tatuse n'obulamu bumpadde mukama munango sanira engalo okuva mu buto bwange kutega nakuka kwempisengamu banange tonseko obutonu musajja watumbiri gwo gunavaawa bulipomwe kuwakunze mutima gwajjula amava munda muli neyabula eddagala erisenya amanya kuteeka ku kasenya nakusenyesa wena n'ofuuka emboozi oyita mu kkubo nga wayambuddwa simanyi oba bino byenjogera newuweeyo byakonkonayo tonenya abasibazigeeti babeera bakuwadde mwamwamwa lwakuba olumbi wa mutumbi olwo ne bajjukira be baggalirayo nagambanga nti bwe ndiwasa ndiba nkendeeza ku bintawunkanya kuba ndiba nfunye ezadde ne munnanga nyambe yambeko abantu b'ettima bo babi naye mba ndi awo ne bamufunyaza bajja ne bamukuba olumbe era emagombe yasimba kitooke omberedewo webale mukama osaana kusiimwa onaza n'entemagana wadde omulaba ayagala mbule buli kati ombeererawo munnaku ennyingi n'ombudaabuda ensi ne bwe neegaana mukama ombeera ku kiddo mukama bw'ali w'amaanyi kirwadde n'akiwona n'ajja akomawo bwayita mbala ate eddogosa dida ne balimwambaza ku luno lya muziba amaaso maama w'abaana abaddala muzibe mukazi wadduuna awunuuna ng'agenda atomera bisenge lengera omuloga atalina ntiisa kyenkana abaana abazingiddemu bebi wa myezi musanvu nga muyonsa ayitibwa muzibe lesinga emyaka etaano nga yayamba okuluŋŋamya awaka abakozi goleeta yagenda teri ayagala kufumbira muzibe ate bambi tuwasa mu famire zimanyi oba ezimu zaakula zitya mundeke temundebusa nkomyawo antegeddo saana obugalo mukama omberedewo nnyo nnyo kuba omutima bagwabyamu ng'ate nayanjula omukazi n'embaga n'enjikola okujja mu wasi abatamwagaliza afumbe ekibonerezo musaana ntaana envunyu zibali ebyenda n'ebikolimo bibeetooloolenga nnyo muliiba biddala muli sitaani saba mukama abankolereku mukazi omuluga n'afanga bufi bayibuli nnungi ekinnyonnyolaku omberedewo webale mukama osaana kusiimwa onaza n'entemagana wadde omulaba ayagala mbule buli kati ombeererawo munnaku ennyingi n'obudaabuda ensi ne bwe neegaana mukama ombeera ku kiddo babaddewo munnaku ennyingi mwe mbayitidde ne mumpa ku ssente ne mumbudaabuda nsaba mukama abaddizengawo mukwano gwange omwone eyambulako simanyi oba meseji yamutuukaku Museveni amulaba amuŋŋambirako timunnamasaka ali ena muwenja buyisu ensewunyeza n'okitegeera embalaza bangi abazisulako sirwakuba nti nno bakisalawo bizibu byansibye ebibazunza n'olaba omuntu eyalina n'amaka ng'olunsi ettaka lye baali mu bbaku mu nkambi mbala byababonaabona Omugaga ya senze na bakasuka Omulala no baby aba mulekwa No damu penzi mbofulumula Zimanyobe mitima mwajiteka wa Kale kwa chikolo sana lusira Aba logo nange katimfungisa Obude wa mwemula babu webeyo Abange yenjula mbako limite Emi mwejo mukama jizinge ngaku Nangiri omuliro wona Gujama logo gemu masulira Mukama wakasuke makuwa musambu Mukireke mbu ya gezi jazikunta Abatu sabide kusala Mukama abawebye muyayanira Mukisagwe makuwa gamwe Musonyiwe mikwano benyiziza Sebyenga vye sibira banga Simanyuba Rita ya baliraji Namba Rita mama wabana Kuchala ema muna masaka Basabide musunge monsi Chose gane baibe chogiraku Galuoza antino nyombye nyo Kuchirija makaguli mpagiraku Mpere teo Webali mukamo sana kusimwa Unazanente magana Watumulaba ya galambule Ulikatumbe rao Muna kwenye jinongo davuda Esine wene gana Mukamumbira kuchidu Umbire deo Webali mukamo sana kusimwa Unazanente magana Watumulaba ya galambule Ulikatumbe rao Muna kwenye jinongo davuda Esine wene gana Mukamumbira kuchidu